Baba Jaja wandi baddewo.
Umutima gw'omuto maso tegera bira obuntu obutono obw'obuso bw'omuto bwe bulabye tebukomawo kino kirinako emboozi gye nnyumya kukeesa ku muntu omwe yakwata ku mutima gwange mu buto ffe twaliwote tulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikiriranga ebirooto mu mutima gw'omuto yadde twaliwote tulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikiriranga byonna ebitaliwo era ndikusima sabato genjo bakefu okukera akamwenyuko kajisoka